sipanse mhlabeni bamangele bonke ummangazilo bamangazile simangele sonke nangunkulunkulu leshintsha impilo yami ebentu bebunga ye uye usanele umusa wakhe uye usanele umusa wakhe
inimandla onke ngiyathandaza ayi njalo hlezi ubusisa esh akwanele ukubonga kwami usanele umusa wakho makube njalo yebo kunjalo uyiphathile impilo yami Nini mandla onke ngiyathandaza ayi njalo hlezi ubusisa esh akwanele ukubonga kwami usanele umusa wakho makube njalo yebo kunjalo uyiphathile impilo yami
Khululeka moya wami kuzofuma Khululeka moya wami kuzofuma Khululeka 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 kuzofuma Khululeka moya wami kuzofuma Khululeka moya wami kuzofuma Khululeka Khululeka
Khululeka Ayy, jalo hlezi ubusisa, esh, akwanele ukubonga kwami.